Mungu yetu, ilete baraka kwetu, kila siku tuwe na shukrani. Tukespele kila mor ediamo, class brilliant kiule sole. Hello, ukufiti, sina machungu mie. Tangu utotoni, kama mboni, umenilinda mie. Ukanipa baba na mama, wakanitunza mie. Sina noma, nitakacho, nitakipata bure. Oh God, you have it all. I should thank you more. Wherever I go, because I know you love them more. I should let them know why. Najua ni kwa nini umenipenda mie. Shukurani zangu mimi zikwende wewe. Nashukuru mimi umenipenda mie. Nimekuvutia kawaya, tubonge na we. Wanakuita jalali, wengine maulana. Allahu Akbar, se utani wake nena. Kikiumana, utasikia, oh God help me. Ili tupate raha, utujaze na shukrani. Oh God, you have it all. I should thank you more. Wherever I go, because I know you love them more. I should let them know why. Najua ni kwa nini umenipenda mie. Shukurani zangu mimi zikwende wewe. Nashukuru mimi umenipenda mie. Nimekuvutia kawaya, tubonge na we. Nemoseo, wacha wajue I'm very okay. Ona vile umenigusa mie. Na unaraha mie kutumaini wewe nikasaidika bure. Na moyoni mwangu nikajawa na shukrani. Temo mulungu wevale, nasema sante. Riamu none wega, cha uche roka ma. Mexis ya bonge mela, shukiria sheshe. Shukrani grazi mile, teri makase. Oh God, you have it all. Sitwa ikosa mie, shukrani. Kuna mburu.